party. The dancehall warriors, Russian Stepa Music Empire, we take it home.
Metete kana meza vitu, zikipanda tunakonda, tunaumia, tunateseka, nyumbani watoto tunawatoroka. Beiki panda, tunateseka, kaumenti mutoko e jamani. Watoto wanashanga baba squeeze, naleta nusu kilo. Siku ingina nakuja kuna skari, nakuja kiwa zero. Msa saba, haonikani nyumbani simu wanazima juu. Msa saba, haonikani nyumbani simu wanazima juu. Watoto wanashanga baba mekuwa mchoyo. Watoto wanashanga baba mekuwa mchoyo. Maziwa tunakunya kwa ndutu, mchana tunakana usutu. Sukari tunahuna kwa function, kukunya tunakunya na macho. Mitese kana meza vitu, zikipanda tunakonda, tunaumia. Tunateseka, nyumbani watoto tunawatoroka. Beiki panda, tunateseka, kaumenti mutoko e jamani.
Uimu yala, yeno yesi zonia yala. Chiro na misana, tusule njala. Motu nulile mabeke seka nunagaso. Motu nulila maso, embera tete miako. Yogula batwa kendeza me, kagumenti aha. Tulikubuafu kilo ya kaunga ya chuka tulikubutundu. Yogula batwa kendeza kilo, kagumenti aha. Tumeteseka na meza vitu, zikipanda tunakonda, tunaumia, tunateseka. Nyumbani watoto tunawatoroka. Beiki panda, tunateseka, kaumenti mutoko e jamani.
Prices will never come down. Our leaders are in a real mess, in a mess and in a real fight. Let's try to do something to get solution. Let's try to do something to build safe aside. Uganda, Kenya, in a real mess. Tanzania, Rwanda, Burundi, pray for us. Uganda, Kenya, in a real mess. Tanzania, Rwanda, Burundi, pray for us. Tumeteseka na meza vitu, zikipanda tunakonda, tunaumia, tunateseka. Nyumbani watoto tunawatoroka. Beiki panda, tunateseka, kaumenti mutoko e jamani.